Esule yokuna. Bana bange, muulirenga okuyigiriza kwa kitammwe. Mutegenga amatu okumanya okutegeera. Kubanga mbawo okuyiga okulungi, temuvanga muteeka lyange. Kubanga nali mwana eri kitange, omugonve era yayagalibwa nganzekka mu maaso ga mmange. Era yanjigirizanga n'angamba nti, omutima gwo gunywezenga ebigambo byange, kwatanga ebiragiro byange obeerenga omulamu. Funa amagezi, funa okutegeera. Togeera biranga, so tovanga mu bigambo eby'omu kamwa kange. Togalekanga, nago ganaakukuumanga. Ogaagalanga, nago ganaakulindanga. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu, kale funa amagezi.
Weewaawo, funanga okutegeera n'ebyo byonna bye wafunanga.
Gagulumizenga, nago galikukuza. Galikutuusa mu kitiibwa, bw'onoogawambaatiranga. Galiwa omutwe gw'engule ey'obuyonjo, galikugabira enkuufiira ey'obulungi. Ayi mwana wange, wulira, okkirizenga ebigambo byange, n'emyaka egy'obulamu bwo giriba mingi. N'akuyigiriza ekkubo ery'amagezi, n'akulungamya mu makubo ag'obugolokofu. Bw'onootambulanga, ebigere byo tebifundikirwenga, era bw'onoddukanga teweesittalenga. Nywerezanga ddala okuyigirizibwa, tokutanga, kukwatenga, kubanga bwe bulamu bwo. Toyingiranga mu kkubo ery'ababi, so totambuliranga mu lugendo lw'abasajja ababi. Olwesambanga, toluyitangako. Okyukanga okuluvaamu, weeyongerenga mu maaso. Kubanga tebeebaka, wabulanga bamaze okukola akabi, n'otulo tubaggibwako, wabulanga baliko bye bagwisizza. Kubanga bali emmere ey'obubi, ne banywa omwenge ogw'okujjira ekyejo. Naye ekkubo ery'abatuukirivu liringanga omusana ogwakayakana, ogweyongerayongera okwaka okutuusa obudde lwe butuukirira. Ekkubo ery'ababi liringanga ekizikiza, tebamanyi ekibeesittaza.
Mwana wange, sangayo omwoyo eri ebigambo byange.
Teganga okutu eri okwogera kwange. Tebivanga mu maaso go. Bikumirenga wakati mu mutima gwo, kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba, era kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo, kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Weggyengako akamwa akabambaavu, n'emimwa emikyamu ogyewalanga nnyo. Amaaso go galungamirenga ddala, n'ebikowe ebyo bitunuulirenga ddala emberi yo. Tereezanga ekkubo ery'ebigere ebyo, era amagenda go gonna ganywerenga. Tokyamiranga ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Ggyawo ekigere kyo obutakola bubi.